check out ZPushup.com.
We are going to witness the most anticipated match,
mama,
in the history.
Osaleta chivele shikuli sniper. Otherwise magazi ya sajaika. Banina kumbali visa vi baba baika. Sunga umoyo nga sufu no kamba baika. Sniper wakule kafye.
Sniper wakule kafye.
Sniper wakule kafye. Sniper wakule kafye. Izi wika chevet mwale ni wole kache. Sniper wakule kafye.
Don't try my nigga.
Sniper wakule kafye.
Osa esa, osa esa.
Snap wa kule kafye. Izi wikati vet mwale ni wole kache. High flyer izi wikati ni nkwazi. Ubwire mushe wanzako wachoka gazi. Muringi ni kulimba stiao yake ni ya blazi. Winning money daily my nigga, that's what he does. Jab jab, he is a tough chap. Alina beauty no wonder wa mwitana champu. Where your time is up. Kuluza seni tabu. Waza kutimba blood flow wanga manzi kutapu. Bana yesa ni vambili tekanya. Don't be silly. Waleta mabili vili. Uza fula chea vili. Mfamu blood mumu vili. Kulimba nga konkiri. Atire nangama komando pamu. Mamba palupiri. Osaleta chivele shikuli sniper. Otherwise magazi ya sajaika. Banina kumbali visa vi baba baika. Sunga umoyo nga sufu no kamba baika. Sniper wakule kafye.
Sniper wakule kafye.
Sniper wakule kafye. Sniper wakule kafye. Izi wika chevet mwale ni wole kache. Sniper wakule kafye.
Don't try my nigga.
Sniper wakule kafye.
Osa esa, osa esa.
Sniper wakule kafye. Izi wika chevet mwale ni wole kache.
Trevor vibes. And I got M0 on this one. You just don't get it, do you? Osa esa. Kwa siga batiale.
Straight out ZPushup.com.